It's a play Zambian music.com exclusive banger.
Ndine masaka ya mafu nukwanya virimba sindine matumbula ngoma. People jango njiwa eastern part of Zambia.
Vikweshe sebelela kwene huko mwana kuno kulimoto.
Ushokewa
sebelela kwene huko mwana kuno kulimoto. Usayese kukata kukupia. Yeah.
kosevere uchoka sonye masiku samplu sitati jeliki fire laino za undikwire bwino
jine mipo ichango njiwa ninimba ili yose amena lunda sitipata chatisa kachete sinda peta buke minga stupu wapu na banyipo kuchangwe kulusaka na dula papasi wanga muli tena kulete na nijina ngo yito gairize ya soyu.
It's a playzangimusic.com exclusive banger.
Mr. P-Boy on the beat, running up. Popuka Studio Productions.